Drake on the beat. Tuko mbele hadi Twitter na tufollow. Bitu mesha dead senali ambia yolo. Wasupaka kao Mr. Rich niko solo. Wamekuja na mpira eti wasipate ball. Tunao the request come levy kwa will. Wana hata flows kama dem hakumeza pill. Kama CBD ya sijui ta ojo. Sikujui nushaweka na jeta o bro. Yo. Na jana mistari sweetie sweetie kama banana mademo deni fit kamiti. Straight out a kitchen city fiti. Area my boy umado ama fit kamiti. Wana liengiza njeve. Niko macho ni na tools niko veve. Nazidi songa mbele. Baraka ziko mob ziko tele. Wana tusoma muranga. Wana tusoma muranga. Sharada chaf na Dayton. Go and speech your flame, they call me Petron. Nakafunga kama Christ na Tentron. Wanashangaa juko lesi giant roll. Disaster bizarre, wanafaa kwenda committee. Wakikuja watapata ni calamity. Wameisha wako wiki fertility. Tunawavuta chini kama force over gravity. Kwa hii game double sino madriver. Sino kusema hao wengine ni mabaidha. Baidha, tunachafua naina. Wanaogao utadhani wako naija. Double C to me set the bar high. Kani free toast to matter what to bar high. Lona panda me to keep one gari ma die. What any say me high to ni me nice na thai. Me nice na thai. Wanna to some mama wrong. Wanna to some mama wrong. That's funny, you should be unconst to me. Kama ni boxing day, then I kick it tight. Loni kujia shati kama cut na tie. Yo, party crusher coming reckless, yes. Nime wapika kwenye makoka necklace. Rapper king kata kubali, yeah. Lola hii, yeah. Yo later, yeah. Came too early. Aye, ati, tuna rain kama Roman. Wale wabaya tuna stain baka low man. Aye, tuna chain hama con man. Tuna wabakisha waki rain kama woman. Wana tusoma muranga.
Tunawapaga, tena tunawapaga. Sera, a pretty boy, hala. Yeah, wanna tusoma.